dajimsafi.com.
Kabisa na kukunda chane hapa moyoni peke yako umekaa, you're the only one.
Dajimsafi.com.